Melifla music. Political activist.
Okay.
Lego.
Okay.
Si poa kubrag ni poa kuishi na heshima na subra. Kazi kupreko watu kama ego. In a hand panya to can interview. Ni kama you're one of the chosen few. Na una energy. How una think wako down diyo wako juu. Cause wana heshima na utumwa. Na wata hold on to that baka mishi ya kupumua. Uliwekwa huko kutusaf. Siku tuwacha kustaf. Kujaza vitambi. Kuendesha magari za kifahali. Kupitia nazo kwa portals. Kini splash ya manzi. Ati sababu misinanga mali. Na viatu zimejaa vumbi. Conman si huyo ana pretend kuwa priest. Ni huyo ana buy vits na ushuru wako. Na huwezi afford dish yenye na cost list. Kwa menu ya ukampo 6 besonda ongeza hiyo list. Man eat man society. Ouko kilonzo kuchapa akinazo ya viboko. Omtata mwangi msichoke. Kilio cha haki ya mnyonge. Politicians wana bonga mob kisha wana do less kubonga mob na kudo less imekuwa kazi yao man. Okay, wana bonga kama kasisi kwa pulpit. Promises wa fulfill. Ukiwa cheki utadhani comment ki Churchill. Na huku raia wana hustle hard. Taxes wana lipa gava inadai. Hakuna fans hosi, hakuna medication. Corruption, no wonder tunafajia diseases. Hypertension, acha ikuweka lesson. Wanabonga vitu sentimental. Tunabaki na tension. Kijijini tukichijana wako majua meseto. Mayuts wa ghetto. Tusikubao likuonyesha dento. Akikupa feature jilani umchije mshu hawezi make. Kize mawazo mob. Hadi tunaka chize. Team of vultures, pigs na rats. Tuko ndani ya nyumba kwani boss iko nini. Politicians wana bonga mob, kisha wana do less. Kisha wana do less. Kubonga mob na kudo less. Imekuwa kazi yao man. Politicians wana bonga mob, kisha wana do less. Kisha wana do less. Imekuwa kazi yao man. Melifla. Kabla vitabu zijue chuo, ukweli inajulikana siri kama organized crime. Melifla ni ule boy, hupika ugali bila mwiko. Ule boy, ana great war na yuko digital. Dio nina adopt cast sayari. Kinyonga nipe siri. Na wakiitaja Kenya ni furai kama wananchi. Hadithi za ufisandi, aji masikio naweza siba. Habari za saa tatu mamilioni zimeibiwa. Saa hizo doto, zinabomolewa zilikuwa kwa road reserve. Wana manga mali ya uma wanyonge wanalia jaha siko solo. Kojection ya hope na kugive up. Na wale vile nitakula si vile nitajiva. Hata mdomo usahau na meno ikauma ulimi. Team mageuzi ni raia. Hatushidani na kama mnataka tushidane pia nitashinda. Uwezi convince manki athari nitam kushida dizi. Of late sijabonga na wewe kujiwekea uko busy. Juu ati we ni mtight ka nan. Una evolve ka man na kile nime become compare na nan. Nina lines mob zebula 100 hunionea wivu. Melifla laundry na bleach ukabila na ufala nitumie jika utopex. Huwa na prefer githeri kosi kulima tumbo. Nilikuwa na kula githeli mkikik dani ya tumbo. Ati swag ni kubakisha food kwa sahani. Utupo kaa taka. Fake friends ni kama kivuli wana tabia moja. Wao uoneka na saa zile juo yako imechomoka.
Fake friends ni kama kivuli. Wao wana tabia moja. Wao uoneka na saa zile juo yako imechomoka.
Melifla sign out.